Kakati ate yemu na NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu avumiridde effujjo lyakoleddwa ku munnamawulire w'omukutu gwa BBS TV bwe yabadde akola ejjije. Ivan Mbadi omukwasi w'ebifaananyi ku BBS TV yalabiddwako ku mitimbagano nga basirikale bamutomeza emmotoka bwe yabadde akwata ebifaananyi Kyagulanyi bwe yabadde agaanibwa okuba olukuŋŋaana ekwene. Kyagulanyi abadde asimbula Capitol okwolekera Amudaati mu Karamoja agambye nti ebikolwa bino ababikola bessa mu matiga kubanga baakuvunaanibwa ng'abantu. We bijide nga polisi Moroto omudakiika esembayo ekyusiza ekifo President NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mwabadde alina okuba olukuŋŋaana. Kyagulanyi abadde wakuba olukuŋŋaana mu kisaawe kye nayita kwe abasinga okubalamuza obukulembeze bwe bakuba enkuŋŋaana bulijjo. Wabula poliisi ekedde kumutegeeza nti alina kugenda Nadunga Town Council olw'okuba mu kisaawe kye nayita kwe amagye gaasabawo gakolerebwe emikolo gya tarehe 6 olwaleero. Mike Longole omwogezi wa poliisi mu kitundu kino akasizza bino ng'agamba nti abavunaanyizibwa baategeezeddwa mu budde olw'okuba balokoonagana wakati wa bannabyabufuzi ate n'amagye. Kyagulanyi aliko bwe yayogedde ku nsonga eno.
Bwe tubadde tulina okukola rally yaffe e Moroto tibagiganyeewo ne bagamba balina emikolo gye baagala okukolerawo emirala egya gavumenti naye ffe tumanyi obuzibu bwe tukoleramu bungi tebaagalira ddala twogere n'abantu naye tukola kye tusobola mu mbeera gye tutambuliramu nga bw'olaba tutambula n'emmotoka esukka 20 eza poliisi n'amagye omulimu gwabwe sikuuma butebenkevu wabula kutulemesa na kutiisatiisa abantu n'okukangakanga abantu naddala bannamawulire nga bw'ala bye bakuba bannamawulire naye ffe obuntu bulamu mukuma amateeka ne mukwewala obutabanguko tukola kye tusobola okukola okulaba naffe tugatake tofaali okutereeza eggwanga lyaffe.